Take five now. 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 Hey. Wanashangaa kirema na wakimbiza, hawanitaki ila nishanganganiza, na si waachi na zidi kukandamiza. Majemedani wamekubali kwamba mimi ni soo, nitafika mbali nizidishe flow. Hawanati tena wanajona jo. Samata, samata na wafunga gogo. Nataka tena, hai, nataka nini, hai, hai. 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 Mwainyeshe wameyatimba vumbi taruka, wajanja wanasanuka, washamba kina washuka. Na hii ya inakufeli, songa kadibu ni kupe ukweli. Nisha piga makina ngoma, mami dudiko baka sikeli. Ila mambo tu ya megoma, hawa wadau ni matapeli. Wanope wangarafasi, kijiwe nongo tom na jeli. Tunau ni wangarafasi, so magarasa ni majokeli. Kigoma mwisho wa deli, mkite kifala mtafeli. Asante kwa mashabiki, wanaonipa kila laheri. Pole kwa wanafiki, wanausifu kwa kukejeli.